omuke we kubako. Mazima muli, emu mango vute mu mubongo nchimanya ntie.